wali Nidu yetu kwenye mchangu Kura yetu itazidi Kenzi yetu nikadumu bila panga Thank you.